Na wazabana, magavana wana manga sana, makamanda wana madananga na mabanga, paka wanafanya watu kuvuka na manga, kusaka mkwanja, hata ikibidi na madaga, na sasa bana, tangu kupata madaraka, makadara ama madaraka wezi hama, juhizi ngwara, ninoma sana kuzipata, hata pata wezi pata labda maakala, hizi nakala, tunazinyowa kana kaya, na kani picha, tumezichoma kama kaya, hizo mitambo, muneza leta juri waya, na kani kombo, musikari kama raya, akisha kupa, eti ye huanga sawa, akikunyima, amegeuka kwa malaya, ni hizo riba, ndio huanga tunakana, juhama fala, kawaida hutubeba sana. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, nimebidi nimewapasha mse ya. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, nimebidi nimewapasha mse ya. Acha tuseme hizi steam ni kazi meguziwa matembe, wakatuleta mabashi na hakuna dishi hata sembe, wakatuletea magrupu wamesunda na masikwembe, wakatuletea marapa tubato na wana kizembe. Acha tuseme hii ni kazi, beat ni kaa jembe, mistari ni sharp kiasi, ulimi ni kaa wembe, track ni kaa viazi, tumevuna satu kinde, na jina ni kalimani, nimechipuka kaa upinde. After the flow niko na macho ziko rido, kwa unataka ni go hivo, kuna vile uko so evil, naifanya for the people, niko ndani kikomba mwiko, yule anakumada leo ndo jana alikuomba mwiko. Amani ni mimi na amani ni wewe, pia ni yule waogopa na kuanga fly kama wewe. Tukipigana roho itauma ukimisio baby, so tuachiane space na tuishi be friendly. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, nimebidi nimewapasha mse ya. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, nimebidi nimewapasha mse ya. Ya dhiki ni faraja, usiwaipo mwadaraja, kama mbele utaitaji kwa hivyo porojo wache. Hizo tu ni rasha rasha, jo wengine wananyesha, CD zinauzo kuote kuote reja reja, paukwa pakawa, kuenda ikawa, mikebe matembe, sindano madawa, dozi na malizi ya vijana walio na kipawa, mavolcha wakifly high tayari kudivawa, aisifuye mbua tayari memyea, ndo wengi wamelowa sana flow niliwapea, lost in France station, ghetto blaster blazing, 254 chasing, baka damba la mwezi. Yeah. Nina kitu inaniwasha mse, whatever the cost, ikikame in Taipei, international, baka mini rich Taipei, si wachi dust itande juu sana high bay. Yeah. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, imebidi nimewapasha mse ya. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, imebidi nimewapasha mse ya. Nina kitu inaniwasha mse, nina kitu inaniwasha mse, kila kitu ni kujikaza mse, imebidi nimewapasha mse ya.